uzokhumbula ukuthi ke ama defending champions kule nyaka endebe yihalala cup iyona iSoweto ladies kodwa ke amanye amaqembu afana njengo Cape Town Pirates kanye namaZulu FC azibisele ngendlela emangazayo namanye amaqembu akesibona njengamanje ibhola elidlalayo laphana ke uPostshabalala nakuwebise nakuwebise nakanto yena laphana ke uDesiree Ellis nakuDesiree Ellis eshala laphana ke ngestandard besibona ibhola laphana ngasebengozi yini lela. Oh, but